Spider. On the beat.
Ella, Ella.
ZLatestMusic.com.
Yeah. Kono kwetu.
Rocks on the radio.
Sean Benja. Let's go. Yeah.
When you bless me, Lord, when you dwell among us, Bali niwe, palele neke sa kutafuna. I balance, when you dwell among us, what God has blessed, no man can guess.
Babada ni feleno ki stata, uti ni yesi sweet anda.
Date kimi na wewe ziwe fonikale.
Pushing ela mabine kubona kikozi vanipangile enemy cause na because nenilibonela fa kusala banga makozi na kukula kuyo fola chalonekele mtozi haikona ndateni tusezani salikona kambe kivona kambe ni kamelwa mwakona kino messi vaikutwa mu Barcelona vanikonkezi kutini palelwe kutona na kufelelwa kistata kona nyuzi eva bata butata wabona mana malianga wakuitata batata muna malipiru inge dobo ye batata buhata ni mifilifili ha nizipapata angana valitela jesu vona valitela na kulinie anda kwenzi kuliangana mwa mipanda ikafita na kumoka konde in the meantime good night tamu ye muyonda
babada nifele nukistada uti niye sisi anda
date kimi na wabazi wa fonikalezi foniko nile fonipalezi kachenu nani vila sonikalezi nila mulele ndate vanikatezi.
Saboni miyoko yene ni lila nelufumane ya fela ma street neluliva tala ni masila kono muli musa bless nina seni bless habata veli babata kuni wis babata kuni stress akuni beya mwa drama ba wishing ama bine ya kakujama Lord fight my battles for me.
Yeah. Ani sabe ki muli muyani la mulela amswabe ni fumane kwa kupumulela esimboni fomfereza kona fakalela umashani mukabona mwaka mikumulela kapalwa kakoni kuisa mupolota nzima izi ni mwandwa yekolota Isaya nikosha kupila kukolota na veya buli mwabaka kala kupopota alwezi disappear lotene kimwahai yesa latikulu bona kisahai aitime kapa alusiye
asamai. When you bless me, Lord, yeah, yeah. Bali niwe, palele nekesa kutafuna. Ai balansa, bani utwela muna. What God has blessed, no man can guess.
Babada nifele nukistada, kuchi niye si sweet anda.
Date kimi na wabazi wa fonikalezi, foniko nile fonipalezi. Kachenu nani vila sonikalezi. Bali niwe, palele nekesa kutafuna.
Ai
balansa, bani utwela muna. God has blessed, no man can guess.
One mega pakatende
Pyro
Signature
on the beat.
Abena Saufa Daddy Bo No Kwetu.
Just me.